new album name on the track.
Ba 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 ba, achiti dem. Ba 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 performance. Ba 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 ba, achiti dem. Ba 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 performance.
Ushani kuna nazi tu inoga. Acha wasemu meni roga. Kaza kamba kabutila soja, yeah. Akili ushai koroga. Shuka kwa chini njo. Kula maini love. Minawe jembe kwa mpini love. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema ndio. Siwezi kukupinga radio.
Biebe, katoto kana perform. Kama nikizama, nikinuka, nikilamba, nikibusa, kanishika.
Oh biebe,
perform, katoto kana perform.
Baridi joni kande, nikikuzidi ya joto nikukande. Nikichutama we nipande, tena nifungie kamba nisirande. Sirahisi we, sirahisi wewe, katu katu kukupoteza. Nikikumisi wana jihisi kama, wajanja washajiongeza, yeah, 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 yeah. Oh, kwangu nyota, yeah. Kisima ni majichota. Wakidole jichoni ushani chocha, yeah. Mchezo ni we nikocha. Umeni lasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema ndio. Siwezi kukupinga radio, radio, radio.
Biebe, katoto kana perform.